goor dambe waxay eegtay xidigyaha dhaldhalaalaya. Buugga sawirka midibada bisadaha, buugga 9-aad. Sheeko xariir. Akhriso lana soco sheekada. Kor u qaad gacmahaaga sida cirka madow oo ku faafi farahaaga oo dhan si aad u samaysid xidigo dhaldhalaalaya. Farahaaga ruxrux sida xidigaha u dhalaalaan ilaa calaamadda xigta. Fadlan rog bogga 9-aad.